Yeah. Oh. I beg my ups and downs, I go molo. Chilling down, asking me why I'm this broke. She adding my peace, why be rich and free? Please don't call me cheap, nobody bought me cheap. Kutuma swiendlo va pfala riendzo kasi mali yi tata hi kwihi. Loko nhlakula ndlela va hi vita crime xigodi xa kona va pfarini. Swa hlupha ku hundza ndlela ya vusiwana hi ku ku na matrafic. Va faka roadblock va pfarini xigombo xi wini ku tshwa ximorojisi. Iku ku tshwa ximorojisi. 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 Ku tshwa ximorojisi.
Kutuma si endle so fake, I don't know why, what's going on. Loko ni pusha vona va pfala, va tsaka loko ni die in dala. They like a parasite on my life. Loko ni panda vona va kwala, phela va tsaki na nyana. No longer worry my friend will be fine, wanted in tele the bus. Kuta va vona va swaw, loko ni tsaka vona va kwala. Buy up and down, I don't know why. Loko ni pull up vona va pfala, hambi ni kala na nchumu vona va kwala.
Kutuma swiendlo va pfala riendzo kasi mali yi tata hi kwihi. Loko nhlakula ndlela va hi vita crime xigodi xa kona va pfarini. Swa hlupha ku hundza ndlela ya vusiwana hi ku ku na matrafic. Va faka roadblock va pfarini xigombo xi wini ku tshwa ximorojisi. Iku ku tshwa ximorojisi. 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 Ku tshwa ximorojisi. Kutuma swiendlo va pfala riendzo kasi mali yi tata hi kwihi. Loko nhlakula ndlela va hi vita crime xigodi xa kona va pfarini. Swa hlupha ku hundza ndlela ya vusiwana hi ku ku na matrafic. Va faka roadblock va pfarini xigombo xi wini ku tshwa ximorojisi. Kutuma swiendlo va pfala riendzo kasi mali yi tata hi kwihi. Loko nhlakula ndlela va hi vita crime xigodi xa kona va pfarini. Swa hlupha ku hundza ndlela ya vusiwana hi ku ku na matrafic. Va faka roadblock va pfarini xigombo xi wini ku tshwa ximorojisi.